طبعا ticket from Malta, Lira, or a couple of Kuno, or you meet a Hill William Markin, a work of talk to Allah, Hill, International, how goes to the Kilimanjaro, can the Amorosa be a Kilimanjaro, please catch me. Do you know about the Majesty? Tell me what the Majesty.
arrinta abaarta iyo sida ay u saameysay dalka haddaan dib ugu soo laabano xarunta dhimirka daryeesha dadka xanuunkaas qaba waxaad sheegtay in 260 qof ay hadda xarunta weyn ee magaalada muqdisho ay ku jiraan bal xaaladooda nooga waran xanuunada ay qabaan ma guud ahaan xanuunada isku mid ba mise way kala daran yihiin
soo yeelatay la keenay iyagoo xoran iyagoo xoolihii dhaafay
xanuunada qabaan bal ragga iyo dumarka ku jira xarunta bal xaaladooda ka waran dhaktar xabeebow.